Ufeleni waljiyal sengane kangaki wundluzele beswele uhleleni singenawo namandla kuyothenga impupho sibheke bengiye esikoleni nembobe blueweni ngiwala umfulu ugcwele indlala idalulaka kodwa kusuthisa ukuhlale ngithukuthele bathi kimi angikhule ngifane nobaba kithi kanjani ubaba washona ngithi angihambi ngingaka ubamba u-50 phela ngifuna ukushiya umngane efutshwa Esolwa ngokufa kwami ngakhula inkulumo zikambulu zithusa uwacishe Make a really good living, yakhela nje umane awuphumuleke Ungabe usayikhathaza ngezinyane lakho walishiya lihubhibele Ngibageza ubebebe bebe bekumele umthakathi uthukuthele Bangibona kumabona kude bethi uyu umfana kaqhudela imzwezwe Yeah, Didi, I wish you were here to share my riches I grew into a man whose plans are winning I'll be a billionaire before I'm finished All I wanna do is be a beacon Ngikanyisa igama lakho ngakhula kunokhula lokhu location namhlanje sidla kamnani
summer rain call on me summer rain call on me
Up in the sky, I've been yeeking.
My heart is bleeding, now I'm leaning. Damn, I need it. Give me in and out to me, and I'm to lean it. Tsunami the pain, tsunami the pain. Summer rain.
Summer rain.